Nwoma a wɔtwerɛ kɔmaa Hebrifoɔ ti baako.
Onyankopɔn atete no ɔnam mmerɛhodoɔ ne suhodoɔ so kasa kyerɛɛ agyanom adiyifoɔ no mu no. Na ɛdi akyerɛ yi mu ɔkasa kyerɛɛ yɛn. Ɔba a wayɛ no ade nyinaa odidifoɔ a ɔnam ne so nso yɛ mmeresanten no mu. Ɔno ara a ɔyɛ n'anim onyam no hran ne ne su nsɛsoɔ na ɔde ne tumi asɛm so nneɛma nyinaa mu no. Ɔde ɔno ara ne ho dwiraa yɛn bɔne no. Ɔkɔtenaa animuonyam kɛseɛ no nifa so ɔsorosoro. Na wakyene abɔfoɔ no mmoro so. Sɛdeɛ ne din kunini a wanya no kyɛne wɔn deɛ no. Na abɔfoɔ mu hwan na waka kyerɛ no pɛn sɛ,
me ba ne wo, me na mawo nnɛ, na bio, mɛyɛ no agya na wayɛ me ɔba.
Na onya de abakan no bɛwiase bio a, ɔse,
ma Nyankopɔn abɔfoɔ nyinaa nsɔre no.
Na abɔfoɔ no ho deɛ ɔse,
ɔyɛ n'abɔfoɔ mframa ne n'asomfoɔ ogyaframa.
Na ɔba no ho deɛ ɔse,
Onyankopɔn, wahenwa wɔ daapem daapem, wahenneɛ poma yɛ poma a ɛtene. Wodɔ tenenee, na wokyiri amumɔyɔ. Enti na Onyankopɔn, wo Nyankopɔn, de ahosan ngo asra wɔ asene wo mfɛfoɔ.
Na
Awurade, mfitiaseɛ no, woto asase fapem, na wo nsa no nnwuma ne ɔsoro. Ɛno no mbɛsɛe, na wo deɛ wowɔ hɔ ara, na ne nyinaa bɛsusɛ atadeɛ, na wobɛbobɔ no sɛ fratam, na wɔasakyera no sɛ atadeɛ. Na wo deɛ, wote sɛ wote ara, na wo mfie nhi da.
Na abɔfoɔ no mu hwan ho na waka pɛn sɛ,
tena me nifa so, kosi sɛ mede w'atamfo bɛyɛ wo nnanse ntiasoɔ.
Wɔn nyinaa nyɛ ahonhom asomfoɔ a wɔn a wɔbɛyɛ nkwagyeɛ no adedifoɔ no nti wɔsoma wɔn sɛ wɔnkɔsom.